Sometimes I post a mizuka ku flow sometimes. I killing kitu mana take some weight sometimes. Sometimes I post a baraka za mungu sometimes. Sometimes I onjaga vitamu vichungu sometimes. Things are not equal sometimes.
Sometimes.
Things are not equal sometimes. Things are not equal sometimes.
Sometimes.
Things are not equal sometimes.
Sometimes. Mama tells me no, miti kasi ni looks la weed no. Kaku kaza wakazi la mimba no. Don't repeat makosa ya yako bro. Pige kazi ke guapa kawone so. Wakusake kwe ask on the praise though. Pesi za goza chachu kwa mabisho. Pray hard for your baby or see feature though.
Again never step on my zone. Kaku poteza na step on my zone. Sisi zikiwa fit on. Mapenzi na yacha na baki alone. Na baki alone. Mapenzi na yacha na baki alone. Baki alone, mapenzi na yacha na baki alone.
Kama kusaga mizuka kuflow sometimes. I killing kitu mana take some weight sometimes. Sometimes na kusaga baraka za mungu sometimes. Sometimes na onjaga vitamu vichungu sometimes. Things are not equal sometimes.
Sometimes.
Things are not equal sometimes. Things are not equal sometimes.
Sometimes.
Things are not equal sometimes.
Sometimes for real, sometimes perfect. Na hustle kitaile ni parties in cash. Mawazo kibalo the need your bless. Wachari wanazidi kulog. Kuguvu za mola mi bado na song. Na make chapaki la kona ya mta. Beku na giza la bado na nga. Mujiza mujiza ni kila kukicha. Na pata mavisa from Lagos to Dallas. New York to Paris. Make it real with the need your convalid. Sometimes for home do my fashion design. Simple but gentle la bado na shot. Legs kibao kuna insta na glock. Sometimes wanna smoke some weed. Killing the Lord and the grip. Rock design come my hip. Nobody get swagger like me. The suits of the king, the habit like Solomon. Checking my rhyme, I'm so hard in the chromosome.
Time on the feel like we're running away. Finding a mission for getting more pay. Like a fucking lad nigga sell it cocaine. On a ground mission like Chapo Guzmain.
Time on the feel like a low babu dhabi. Unende kuteka mgodu wa buzwagi. Nifanya jihadi ya kilangu mtaji. Sometime I'm a living a drama.
Mda mwingine na mwongenga mama.
Mtaja fahidi kile na tufani. Yana wako mibado na pambana. Make money siyo kujurikana.